It's Pablo. It's Pablo.
Oh yeah, we need me to more pesa me see you we could get out. Then I'm on the penzi walk on me see you we could get out. Oh yeah, we Nikisha ziona pesa me see you we could get out.
Nataka niwaambie hapa kwangu msingi nidhamu. Habari ya mapenzi, mapenzi alimshinda Adam. Kwangu mpenzi pesa usijitoe ufahamu. Mana mpenzi sio ndugu tuseme tumeshare damu. Namtafuta mwenzenu namtafuta. Sijaja kuza sura mimi namtafuta. Namtafuta mwanenu namtafuta. Sijaja kuza sura mimi namtafuta. Mkwanja dona niweka mjini. Ujajipanga uwezi toka na mimi. Kama unadanga basi danga jiamini. Achaga ushamba msingi kiuno mjini.
Oh 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 ah. Nadiri na sabuni ya roni safishe roho yangu. Chawi done za uza penzi rangu. Hauna kitu kwa shako sitesi akiri yangu. Kwenye pesa na pereka macho yangu. Sikia we jamani oya mapenzi. So kama weka segele tucheze. Eti nikatae pesa fate mapenzi uo ubwege. Alafu na nyinyi waujika ni waulize nye mwezi kuchuja. Uo muda kupendana unge kwa nakili si ungejega hata nyumba. Wauni oya sikia sasa ni kuambie.
Nimetumwa pesa misijui kukata.
Kukariki mwaga pesa nipandishe birisi. Mazingzong oh oh. Shepu yangu mina igaramia. Hata kuwanga ujui nile unanikimbia. Pumbavu zako wembu hata kulisumbua. Tena undoa kahuli hakuna kutaka kuurewa.
Umutu
kununuwa macho matatu.
Hawezi unataka tuga nane mwezako siwezi.
Hata gari huna. Misijui kukata. Misijui kukata. Misijui kukata. Misijui kukata.
Kabalia